Kiko lukore gwanga, diruaiti onarubo wani tamon, ategezeza nti nga bachala bate kate yeko kuzo unakurawe. Uruwa bachala urukuzo wabulingi na kuzo mwezi munana mbure mwaka, government esanyo kusoro kubanga tivu yeti unambiro, esitukira mungi eriwa muna haba kule mbize, kotekaba kwa ati wake nsungo kusoro kudukira bachala. Ndala ngumbera, yoku labanga bate kawen kore, inzo kusavusa bachala kweta andikira uo, okuro vukampa, obu inzo kwe ambisi wambisere, vise wonga bali ngede msoke. Unategezeza nti bachala banji, abagenzi baita mkusumuzi boku amanyi, kotekana abana abobu wala, ekivuddeko abaana bangi abobu wala, abali wakati w'ebitundu 15 n'ebitundu 7 ku 10, abagenda bawanduka amasomero olw'okuba nti obukampa buno, baba tebasobola kubwetuusaako. Okwogera ebigambo bino, asinzidde mu nsinkano n'abaka ba Paalamenti abakyala, kotekka abakozi ba Paalamenti abakyala, nga bakubaganya ebirowoozo ngeri olunaku olw'abakyala, lye lugenda okuzibwamu ku lunaku olw'essande.
For the girls, we need to tackle the menstrual hygiene by supporting the production and distribution of reusable sanitary pads across the country. I would be very pleased when I am chairing that house when a lady, when a woman stands up and says we should put money, we should increase money that supports a girl child, that supports the women in Uganda. Currently, 1.2 million girls of 12 to 18 years in Uganda suffer from unlimited access to sanitary products. You have all gone through this. You will find that because of that, you will not be able to be at school because of the stigma, because you cannot afford the pad.